Si wanapenda kupe
na yumba.
RJ the DJ all day baby.
Amelewa, amelewa, danga limelewa, alimelewa, chawa amelewa, amelewa, sponsor amelewa, amelewa. Twende the litan, twende kidimbwi, likuwa sketa bajaji, twende likwidi, eti anadanga kamdangia babako,
nawe kadange,
eti anajiuza nawe kauze ya kwako,
jamani pami.
Si wanapenda kupenda.